chokoro Mungu mana nisau tia imani chokoro Mungu kwa yote atendayo chokoro Mungu mana nisau tia imani chokoro Mungu kwa ya sasa na yajayo shukuru
Mungu mana nisau tia imani chokoro Mungu
kwa yote atendayo Vaya sasa
Vaya sasa
Vaya jayo Nitashukuru kwa ya jayo Mana na mili kwako Hata kama macho ya jaona
Na mili ya jakuja Haijaishi sasa na Kesho yangu ina nuru Haijalishi sana sikia nini Kesho ina habari njema Shukuru
zako sikupangi utendeje
kazi yangu ni kushukuru
nataraji yale mema yajayo kwa shukrani na kutukuza nataraji yale yanayokuja
kabla yajaja na yamini Haijalishi sasa naona ni Kesho yangu ina nuru Haijalishi sana sikia nini Kesho ina habari njema mshukuru
Mungu mana
nisau
Shukuru Mungu
Shukuru
Yeah.
Shukuru
Aleluya.